Isithombe esishumi nasithupha uPaul ushumayela ngoJesu izenzo 13 verse 4 kuya 52. USawulo noBarnabas baya emadolobheni nasemadolobhaneni amaningi ezindaweni ezikude. Kungaleso sikhathi lapho uSawulo wabizwa ngegama elisha, uPaul bahlangana nabantu ezindaweni zokukhuleka zamaJuda. Njengoba ubona kulezi sithombe, futhi babafundisa uNkulunkulu wamaJuda wakhetha obaba bethu wabenza baba isizwe esikhulu. Wabanika abaprofeti abahola nabafundisi abakhulu. Wabatshela ngaloyo oyezofika ezobakhulula ezonweni zabo. Loyo uInkosi uJesu Kristu. Lapho uJesu efika amaJuda amaningi awakholwanga kuye. Abaqondanga ukuthi ungubani, ngakho ke abamkhonzanga loyo othunywe uNkulunkulu. Baphinda bafundisa abantu ukuthi nakuba uJesu engenzanga bubi kodwa bambulala, uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo angeke aphinde afe futhi. Lo ubeka ithemba lakhe kuJesu uyakwamkelwa uNkulunkulu futhi uyakubuyisana naye. Kodwa labo abangabazayo belihleka iqiniso likaNkulunkulu baya kujeziswa nguNkulunkulu. AmaJuda amaningi nabantu bezizwe eziningi bakholwa ilo myalezo futhi amabandla amaningi aphenjwa. Kodwa abanye abakholwanga, abantu abakhulumayo ngaso sonke isikhathi uma sibatshela ngoJesu. Kodwa uNkulunkulu ufuna sonke sizwe sikholwe izindaba ezimnandi ngoJesu ukuze abantu basindiswe.